Oh yeah.
Remember where you come
Sky
from.
Boy.
Come your music come
so that we can talk. You see, ever since I've noticed that there is Yangi in this game, people are complaining that he's bringing the Kabuto. It is good that you have done a song with him.
No doubt. It's a man flavor.
I feel it.
This is a no doubt presentation.
Oromo fake wabakoswe neo sinikufa. Olomfiti mirowe neo sinikufa. Oromo fake wabakoswe neo sinikufa. Olomfiti mirowe neo sinikufa. Sinikufa. Sinikufa.
Sinikufa.
Sinikufa.
Sinikufa.
Sinikufa.
Sinimafa.
Sinimafa. Oromo ifake dumu neo sinikufa.
Ichifundo chinapandi neninapaya kwale. Neo nikapita bama kamba nwachi pale. Kintu cha black ise kwa tu ni cha bipu. Ise kukapia nishi seti mvela mbipu.
Kukafipa ise ndie peti uka. Baka kona ise ndie peti kuka. Nishuba biti monga nishuba penso. Neka kumbwila nishi nisuka menso.
Yang D, tietiba chepeke. Vali wanki, tietiba peteke. Vali simple, londiri na jakete. Nivaluanda, sky big baya. Yoti kumbuyo, nilanga na haya. Nilipanjinga na chosa na kamboyo. Watimo, kipipipaya na mungoyo. Sky boy na Yang D, tibibaya.
Oromo vake wabakoswe neo sinikufa. Olomfiti nirowe neo sinikufa. Oromo vake wabakoswe neo sinikufa. Sinikufa, orumfiti nirowe neo sinikufa. Sinikufa, 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 sinimafa, sinimafa. Oromo ifake dumu neo sinikufa.
Roxy na nuza barete rete. Nima babo gamu niba shete shete. Nima mbale ine niba sukuluze. Ini game so ine sininga luze.
Kai Yang D muri ini bakocha. Iba kaimbela baza yamba na maficha. Kairi ni bigubu mbebe bana chucha. Manje muzifunso sheni ndiani future.
Amuna ajongo monga mvula pa malata. Nikozo funa gelo yako kuyuzinga nkalata.
Ukangi oka mbawe dati pa bridge mfumo. Kungangale ni kukamba tichimbwi ni mfumo.
Iba ngati bana esa bana tuna. Niva ngati bana lava na kutunya. Nilina kaliba noti mosi otunya. Unatamba po nane chuchu akunye.
Oromo fake wabakoswe neo sinikufa. Olomfiti nirowe neo sinikufa. Oromo fake wabakoswe neo sinikufa. Olomfiti nirowe neo sinikufa. 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 Sinimafa. Sinimafa. Oromo ifake dumu neo sinikufa.
Iliashpama punchline mlabeko. Ngaole fwa bato isatuambeko. Shile fwa flow flow ila ya slow slow. Nje fwa flow kwati ya kwa B flow. Ole na zelo za kudala Antonio. Noti kumayadi ineni kwa mutonyo. Ibiti ini pasa appetite. Dikozo rapa na usiku overnight.
Sky ni pomo so ni vadimba. Amuna sweet usale mumadimba. Inapatwa jedi niluisho nkala soba. Balanga nene ndia minga musomba. Usani na mizile nene inabadwa neka. Kumawa mwana wa musenga. Tulanga nene ndia tuweze tunchenga.
That's punchlines.
Oromo fake wabakoswe neo sinikufa. Olomfiti nirowe neo sinikufa. Oromo fake wabakoswe neo sinikufa. Olomfiti nirowe neo sinikufa. 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 Sinimafa. Sinimafa. Oromo ifake dumu neo sinikufa.
Okay, okay.
That's punchlines.
Okay. DJ Kaspan the mix.
Yeah.
Skyboy.
Notorious dude.
Yo Yang D Failer.
Tres sencillo. KD. Just K. Oh Jesus.
Remember when you
no
come
doubt
from.
On the beat. I'm your music coverage. Don't see.